something playing at the bottom.
Spike Diana. Ti-ti-ti-ti. Kasabu.
Kuwira kasimu after party. Sitaki mawazo sinilete. Today ni Friday. Nipati ya your body.
So mina we police bila we si wezi cop there. When do ufanya mina imba bila top there. No scare kuingia kiatu yako bila suck. So get down to business. Susare my talks.
Baby wapo tizo tokunwa ngorompone nyonta.
Ubisana.
Maybe let's make some time. I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana. Unajua kulegeza, ukibembeleza. Jalu na niweza, kwa table una meza. Lubricate na teleza. Yeah, yeah, yeah.
Bampa kubampa. Mutima kumutima. Hey. Ubachira, ubachira. Hey. Ubikola, ubalina. Hey. Baby, wapo tizo tokunwa. Ngorompone nyonta.
Ubisana.
Maybe let's sometime I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata. Yeah. Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata. Yeah. Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata.
Umetoka kitchen, tumevaina. Nataka ni mukate a little China. Girl, iko tight, macho ya mchina. Price the bill, tuniite gaina.
Kuwira kasimu after party. Sitaki mawazo sinilete. Today ni Friday. Nipati ya your body.
So mina we police bila we si wezi cop there. When do ufanya mina imba bila top there. No scare kuingia kiatu yako bila suck. So get down to business. Susare my talks.
Baby wapo tizo tokunwa. Ngorompone nyonta.
Ubisana.
Maybe let's make some time. I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.